Basketball Africa League farafina basketi ɲɔgɔn dan ba don min ta ko fɔlɔ daminɛna kunna sini kari mɛkalon tile 16 Kigali Rwanda jamana kan. Farafina club 12 de bɛ ka o niyɔrɔ ta ɲɔgɔn dan na. A bɛ kuncɛ mɛkalon tile 30. Basketball Africa League laɲini ye de farafina basketi sanfɛ cilu bɛ se ka san sɔrɔ cogoya min na. A basketikɛlaw fana bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ cogoya min na. Hakilina bɔra l'Amerikɛnw ka NBA ani FIBA monde diɲɛ kuru kara basketi ɲɛmayasoba de la. Ɲɔgɔn dan minw tana u jaabiw filɛ. Kari tɛmɛnen mɛkalon tile 16 2021 Rivers Hoopers ka bɔ Nigeria ale bina Rwanda Patriot jatigi ɲɛkɔrɔ. Rivers ka bɔ Nigeria kuru 60 Rwanda Patriot kuru 83. Kunun tɛnɛ mɛkalon tile 17 2021 Tunisie US Monastir ye se sɔrɔ Madagascar Gendarmerie National Basketball Club kan. US Monastir kuru 100 kuru 17. Gendarmerie National Basketball Club kuru 66. Senegal AS Douane ye se sɔrɔ Algérie GS Pétrolier kan. Senegal AS Douane kuru 94. Algérie GS Pétrolier kuru 76. Égypte Al Zamalek ale ye se sɔrɔ Ferroviario de Maputo kan. Égypte Al Zamalek kuru 71. Ferroviario de Maputo kuru 55. An bɛ kunnafoni ninnu ci waati min na o y'a sɔrɔ AS Police de Bamako ale ka ɲɔgɔn dan ma daminɛ. AS Police de Bamako ale ni Petro de Luanda ka bɔ Angolakaw fɛ yen olu ka ɲɔgɔn dan tun kan ka daminɛ nɛgɛ 15 sanga 30. A jaabi mana kɛ min ye an n'o di sini jɛmukan na. VOA Bamara tɔgɔ la Bamako. Siaka Traore ka laseli don.